Sabusane mbika vya baganda Sibuka mchejeje wangi mugema Kabubetumbi wakati wendike nda mukonko Nanzikulira tabola bantu bashika Obo uvela mtala bao kuleka wali muganda Unonza kuoto manji kulusekere Mcha ulanga kusosoro kukuba kumanya musai Kuonga nende wakata itawaganya Nimu maliri funyo kufira kuchantu macheche Chomuri mugwange nsobola Mumite no kufumi weyoyo na jengenda mpitanti Rane shiti wa shangi shitono Sonsikiriza na wakwenyu kumu kubaza jita Wendi wanaba ola nebateka Hebika mbebi konjere bie vajja vansuma soma Nabi kwasa musumba wange katonda Njiso wimba wonji Gerambi atulira mruli mirukanda Nemu maso gaba kama bange Mfubokole chitufera ngonzi Sinza kwe isa isa chikungu Ebyo biwaka wangi ngangenzi Singe yoye ya yene isa mwendi Kao ya nitikete mumwe sengote Sebo changu nyu Emekwano tije walwira chizivu kubera munsinga we mbaliri ndekuliomu Nza wangote kwa mtuenga Kubia mjendi segero kukule ndoza zangabandu Kugambi te wagende kakwe na wovoju na Weyole ama yuteka mkundi Umuntu konyumia na yenga mte sekisani Ramuogera kumburunga munda ngobugo Fana na lukaba kuhoso walo kuzanyana Kona yoka kwata mchiba kururu nyumia Sanyuli atu sivule nsiyo nane dobo kana okuva kuyo gori na kulusegiri Tesiwa ngambie mwe kuwa mwe Nila siku ganyewa webali Na ya wuhula kumu kwa nubuti Eba kulo janti mwawala Mundogo iza karumi Na kukira konti we kula jari mikwano chichi Kukulendoza zangabantu Ebyelele sijebili Mosobolo simba kone Wesu maliko wana munigina Na yenge vyo tuviele saetongu Teyeso keko kufambaganda Vecho shikakali Wakama wala kola bane Rangizo wafana nyasi basangiri kuziba mnyo yate Zifuka nebilebi mungiri jota Sitebe za fewa butazira wa munda muli Nange ntule wange ninyaniriza Negwe manyomu vikuwa tenazi mpanga nyurueshi Na hoyo mpangire kubakwe kubakoju nina eka nasomo kerie jengo Mwari mwe wa mkwanyize kompola liali sindika ndifana nyambwa ya mchisampu Semo olivane kuyokora omarobu nobu foku noya one ogo meshitalo Kati wanomula kekuo ero mwefu waka itena yali nechitala msaoe Abe mikwano banta mienze kuora wu Ukuva kuchenda vyo msomo tonti Neka nkati narinye kukureshi Kukukulire shange mbako simi Newe nsekera nonda mbalonde Bachi mbala kore wansini samanyo Inaoni njeri ya wakubu zore Newane temela kumuro yote mweke nereze Ekisinge kyobwe bamukuba tuyita abe manju. Akeera ne wuwa ku mwazi kasyoyambalira n'omulondereza ekinyuma. Bwamala yabyogera ng'owebuka mu batamanya nti kafeera alina ebizibu mu ngoyezi. Lwaki tonzimirako omuntu eyajjawo anjaga nze nga nnakwesiga ne nkujuna. Zizirangize nkukutira ajjana ndala gy'olaba tafaanana bw'atyo munda muli. Mwanajjawo omwe wuwo era omwaniriza naye alina ekkumi awo emabega. Amagimbi gababunye ku myoyo bankwezitagambika nze bandipako okukoligo. Okufumbuwira ennyokola n'okulwanako ofuna oyita mbuzibu obugudde akaleka. Ziba nsaalwa mu bootola okukwebaza n'okwesesa bakutimba bbola gwe butamanya. Teweekanga ng'ebyonziira ekyo bwe kiba kirina okuba nga baagala okukomyo yayitawo. Bakusiima wabirwanyisa wano mu kujja obanzike abamu n'okuba nakuwalirira. Bangi ennyo tulwazise bwamala okufumya ekyamuweebwa nga ddawuli ng'akunira. Gwe bwennyumiza teweeyibaala naawe akanaakulya akama envuga obwe kajja kasooka okususanga naawe weesesa. Ekyakaleeso kyevuma okakwanya n'abakondeere bakwanya mikka bwe batyo. Bw'abalaba n'obatenda okuteesa emitima mubabeeramu obuwaayi gye bakwanya egyo gibeera mikka bukka sinda zaabwe. Nafuuse kigere kya mbogo bateegezaamu weete basobwe tukoolekanya nkwenyezebwa. Nze kati nkola byange sikola kusiimwa batantuma oyo atayagadde ng'alekayo. Nakyuse ne munneeyisa abo abaali bataayi bange mbatunuulira kati mbapima. Zeera nabatidde nnyo kumpe mukira we batira kwekupanga bwenti ebintu. Ab'emikwano nabayimbye wakumpe mukira we batyoze kwekuyimba bwenti ensonga. Entegetege zibakankanye okunkomya obutwa ku mumwa ate n'enkibala nga batidde ennyo. Banjadde nnyabula munoonye eky'okunkola nze omwana w'enkuga n'egeena. Bampe kugenda kulaba ku bannyinaze banyumize kye ndeekoze Buganda yanakuyita mwamuzeeyi bwe ntyo. Eyo gye nnaava byolera empitomu basebo y'ensonga eyo bwetyo. Kati kanjabulaba emikago bwe yakudda mangu.